ngilela ukhoko onke bebe esidlule kubo izivungu vungu esizeqile uzungangikhohlwa uzungangikhohlwa ukhoko onke bebe esidlule kubo izivungu vungu esizeqile uzungangikhohlwa
Yeah, and then you know, I'm pushing, spending some.